nilikuvunja moyo uliposema upendi tena mana nyuma ulishangatwa na nyoka. Nikakusirudisha moyo nyuma miso waza maza kale pia na yoka ogopa. Nilikufata pindi sina kitu hile siku kwangu wendo liye safisha ganyota. Na kuna watu alisha sema sina kitu hipo siku penzi letu litadondoka. So every time I wanna see you, baby yo, baby. Na weni maji mina kiu, sweetie yo, sweetie. Kuna watu ambao hawapendi kuona mina wewe tunashine. Kuna watu ambao hawapendi kuona pendo letu linashine. Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje? Girl, I'm gonna fight for your lover.
Oh my woman,
the way you treat me like no other.
Oh my woman,
we ni pepenzi yao. Wanafiki tusije kujimix nao. Matozi walamba lamba leads zao. Za sungura na fist ndo adith zao. So every time I wanna see you, baby yo, baby. Na we ni maji mina kiu, sweetie yo, sweetie. Sije ni unarofa kwa penzi la goroka na gemu ni la nyoka, yeah. Mikwako nitakopa niweke hata focha ni kupigie wewe my baby. Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje? Ulitaka nifanyeje?
Situmi
Chewivu,
say to me,
Chewivu,
say to me.